Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini impilo ngivalelekile. Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile.
Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye batashone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Ngizwa ngathi ngiphela umoya. Abanye batashone khona. Yebo ngithi asifele khona. Ngaphela umoya sifele khona. Kinci sazokhala ubratya. Inkabuzami gijima imbatya. Ayy, bazolusa matata. Simpile sakwethu kusazokhala isibambam. Ayy, lona umdlalo wamagorilla. Yebo sihlathi namagodzila. Kuqhumisile umama usolila. Kwakhonya inkaba inkaba isodinwa. Ayy, mina hip hop nginkalakala. Bafana bami nina ngigcwele nje ukubalabala. Kule game baninga bonja bandya. Susi ngicela ungidlalele iphalafana. Kuthi angithi riki riki sferi lit. Baba pro ikasi rap isiphithi pit. Hello kusini u-AKA inkabi yakithi. Double SP mutsakolo igiligi.
They tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker no rocky. Yeah I'm not and I'm cocky. Yes I'm him right now. I'm him right now. Hey, yes I'm him right now. Nigga I'm him right now. Yeah.
Kunini ngiphila ngivalelekile. Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini ngiphila ngivalelekile. Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dos.
I'm going up no ceiling. They stress I'm chilling. The game turned me into a villain. I'm mad, I'm killing. Yeah, I say I'm him right now. And I won't back down. I told my niggas back down. Time to shut it down. Yeah, they tryna stop me, stop it. I'm taking off like a rocket. Pretty motherfucker, no rocky. Yeah, I'm not and I'm cocky. Yes, I'm him right now. I'm him right now. Hey, yes, I'm him right now. Nigga, I'm him right now. Yeah.
Kunini ngiphila ngivalelekile. Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Ash, kunini ngiphila ngivalelekile. Imbizwa yami kule mpilo ayibalulekile. Thiwa akekho nomkhokho khonkothe mi. Khelile njabulo lingakuphikela hlusizi noma imizi. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Nami ngikwazi ukuzizwa ngikhululekile. Ngoba nami ngifuna ukuzizwa ngikhululekile. Dosa.